dress code. Never stuck on my way, niko na escort. Niki wingu na leta giza na ni mchana mjini. Bebe mpya kuna siya wenzako tunazi import. Najiona mbali sana, yes bana. Ukiona kama na kukazi yote mbezes pana. Kata keki keki kubwa jichagulia upana. Madui zangu hawa shindani wanapambana. Swag kama Jocelyn, yes mimi. Pesa nongea mandem we speaking tea shillings. East African bulls the best rappers 2024 na bado na jisfia fuck your past feelings. Wameenda kote kama mimi Joe Naga. Afso kwa mbwembwe, so kwa rhyme, so kwa swaga. Pia so kwa noma, so kwa love, so kwa zaga. Hesabu zangu hazelewe kagi zigzaga.
Talking vibes, wana amaki. Na niki pull up you can't terminate. Tulipotoka man we had nothing. Tunavofanya sa e kama illuminati. So tuna flex, we flexi, yeah yeah flex. We flexi, tuna flex, flexi, yeah yeah flex. We flexi.
Wana nita influencer. Tasema doto magari, hakinuki na nukia, ni poko poko manjali. Puno kwenye kamali, unaputo kasio kabali. Kiona mirungi mishisha basi jua sele halali. Ziki solas matown, watu washatokea motika. Kesho jio la wiki, London na dandia ngorika. Sira shingo zmefura, katu na ugulia goita. Squeezy wine, tukisha kula, huku tunangalia Lolita. Imekuwa victory lap. Na bebe iko na nyama na voila kuna slack. Posti movies hizo pita kau na mfatilia snap. Hivo kitaka kubana kau kijua is a rap na. Mambo house party ni machio kala jiji. Wakiuliza dom vipi na wambia dodo majiji. Wanatumia mialiko na bado siji. Boda nende tabata kwa mwanangu badi wili.
Talking vibes, wana amaki. Na niki pull up you can't terminate. Tulipotoka man we had nothing. Tunavofanya sa e kama illuminati. So tuna flex, we flexi, yeah yeah flex. We flexi, tuna flex.
It ain't over till it's over, baby. Oh God.
Look, 13 years in the game, call me Baba. Pakalewa touch na kaba. Bebe nying badar without a rubber. Allow me to introduce Wizzy Mini Shaba.
Najua kupoa, najua kungoa, mind my f***ing business. Wakiona toto na toboa, but still f***ing listen. Kile baba nachosema, so msinshindanishe. Minaenda kama daraja, so cheni watoto wapite.
Watu wana snitch, wakiona money. Mi mwenye natosha one man army. I can never beg a bitch, wapu nani. Mambo sija kuchuja, tulianza zamani.
Pesa ndo mpango, ndo anapoliwa mama zako. Ndo mnachukuliwa mbele yako na utakalishwa kitako. Na tutakwacha peki yako, nani alilie shida zako. Tafuta mkwanja, we hustle my nigga. Okay, easy though.
Okay.
Yeah, I wear the rap kama easy bro. Yeah, kama zila jinsi nilivyo. Yeah, Wizzy ni bala. King Wizzy, King Wizzy, Wizzy ni bala.
So tuna flex, we flexi, flex, we flexi, tuna flex, flexi, yeah yeah flex, we flexi.
Juana kama nyapo kunjini twise kubomba fiki. Malafiale kiki fiofiki koma kipiki. Ugo menye kukaja mbea na kijiti. Nimefungwa dunia na nia wakutifiki. Nilipo ni mwene tuasa pamopene. Kuchanganyo nyaki kumenijaza mapene. Hama siku waga sitike ni mnene mwe. Emo mumo nkampaka waseme. We out ya Johari Masaki mjini tayari. Humenye fuma kutari kuiputa sana kusali. Achana nilipofika nilipotoka ndio mbali. Wakutifiki kire waka manyapa tulali. Biashara ilikuwa kuuza vitu. Kongo tawa Kariako winga kila kitu. Nimeaga kwetu bati bukaga kumyetu. Abandu wakiala wamefungua roo kwa tu.
So tuna flex, we flexi, ya ya flex. We flexi, tuna flex. We flexi, ya ya flex.
Pichali nanza niko na boga kama tano. Zote zinazimia michano. Kama mchizi flani nime draw gore mitano. Sota nipa ngapi kama time nipa tano. Got a lot of them I know. Kama hater nikibano. We made a game for this boy so lost my respect. Napo mwana yule boy na mwana fish met. Your whole gang wanna act like they know the business. We killing everything moving na kuna kwa cha witness. Mapicha kibao kama snapper supermodel. Chine mwaru baini mdiomba ni mokota dodo. Used to have nothing save it wanna number four. Kifunga moja si mungu anafungua like photos. Oh no, he a CEO kwenye flow. Sean Paul, see how we go. Ukiona shinda tu ana panic while you getting better. Na bado nkiona baby zonda wambia call me later.
So tuna flex, we flexi, yeah yeah flex. We flexi, tuna flex. We flexi, yeah yeah flex.
One time,
we flexi.
Si tunajua wana kunje sana Ronnie kwao.
tuna bang, tuna tamba mbaka mtani kwao. Get a damn, kila game tuna pick a bow. Na tuku fresh iwe kwa ngumi mbaka pow pow. Tukikutane now, sina story now. Hi, labda, size yao. Tofauti kubwa kati ya wanangu na wanao. Ameshindwa kabisa kuwa busy na mambo ya kwao. Cheki kifaki, feki unabaki. Na wewe kwa mtukati nona tembezwa kiwaki. Chume mepaki, kushuka tutaki. Moshu metanda kama tunachoma mishkaki. I'm just a big boy with a one man show. Tere bango kubwa one time for my crew. Here we go now. Uzembe kitambo tulutu paka kwa kando. Tukajichoma machanjo as you can see now.
Flexi, daya flex. Flexi, do not flex. Flexi, daya flex. Flexi.
Stacking bills, bank rolls on a roll, on a grind every day. My bitches on a scroll. Sacrifice my life kwenye game, no joke. Killer sold in a bus, giga killer same, not with smoke. On a scene, making moves like a chess. Navigating life, each move, no less. Check man, moment under life, segress. Minim shindi, give a vote, check and bava, never flex. I'm blessed. Kwenye mic, waga si batishi. Sombe kini kutan, mezunguko na machizi kama hivi. Mchezo ni wakwetu bila ubishi. Do this rap, familia setu zija kwishi. Real nigga, while I's checking on my kima. Shako style, but I never change my demeanor. Sija kichwa kichwa, kwa isuneza kunipima. Gonna catch a body, kesho kakusau, kakuzima.
Flex, reflexi, ya ya flex. Reflexi, do not flex. Reflexi, ya ya flex. Reflexi.